Amene ndi mafuna ndiwe, ndiwe, ndiwe. Gwelo langa ndiwe. Amene ndi dalila ndiwe. Amene ndi makonda ndiwe. Ndiwe, ndiwe. Sina meno maganiza za kulika. From deep down sine heart breaker. Ukatalikila nti mauma sweka. Mese, mese. Lelo undi vese, vese. Uzikumbuka love ilibe peshani. Hambila kungote talibe lizoni. Tima konda nosa yanga na seasoni. Gwelo langa ndiwe. Matelo anga ndiwe. Amene ndi mafuna ndiwe. Ndiwe, ndiwe. Gwelo langa ndiwe. Amene ndi dalila ndiwe. Amene ndi makonda ndiwe.
Chikonde changa paiwe ndicho kwanira. Jina mene ukudarira. Chikonde changa paiwe ndicho kwanira. Oh oh oh, ndisa kolola, ndisa pendula. Zindu zisa enda, osa planda. She's good like I do. Chikonde chage si choka kamiza. Miza, ai ai.
Gwelo langa ndiwe. Matelo anga ndiwe. Amene ndi mafuna ndiwe. Filisa moyo wanga. Palibe futo kutambila kutikamba. Ndi mala ndi la madaliso kamba kaiwe. The one I trust, the one I love. Nisa kuchengetela ndipo nsa kusamalila. Mafuto pantendele mali nsa kuyanganila. Who never let you down, yeah. Kilo you are really fine, yeah. Gwelo langa ndiwe. Matelo anga ndiwe. Amene ndi mafuna ndiwe.
Usa mala osa kaika. Chikondi chokomela. Chacha ni daliso. She's the one I like. I like it. I like it. I like it.